kaka. Okay. Ile design na funga utadhani Ramadan. Ita soja bana, mini badadan. Paka fala, inakula panya na mimba. Ukipenda chips mama, ngoja pia mimba. Mim safi ya sesi, ongele isimba. Happiness tu, imeshinda ata coke. Awezi ni get kama inside joke. Awezi ni get bado kama Muslim na pork. Game, aitaki kesi na asira. King kaka bana, Messi na mpira. Zungusha kama kiuno cha Shakira. Linavalishwa, lakini jua ma, hakuna busu. Roundi benchi litawahusu.
Nduma na wana wanamishi. Wakiwa na chuma wacha wafungishi. Nduma na wana wanamishi. Wakiwa na chuma wacha wafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Cheki, cheki, cheki vile crowni inatoshea fiti. Mistari imesama ndo mana na kali ya kiti. Si tumepija ni kucheki WhatsApp. Kama utoshi unapigwa kasab. Na maji na katwa tuko na liquidi. BTS tuki zi, mama ni mechi zi. Nisho chukia ji na show you a love you ji. Na show you a love GG, na show you a love TZ.
Bench, bench.
If you know, you know. Niko na tu pesa tu kublow. Trust me, if you know, you know. Nikisema Rolex, simanishi chips na mayai. Sio kwa shamba, niko na tu chicks kundai.
Nduma na wana wanamishi.
Wakiwa na chuma, wacha wafungishi.
Nduma na wana wanamishi.
Wakiwa na chuma, wacha wafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Kids, baby.